ne mama w'abaana abo tabira nabo naye tumunonye tugenda mukwata oyo tugenda mugula ko musango gwa child desertion abo bana bato mateka tebakirizwa owa okulekebwawo bwe batyo ono tata wabwe tugenda kumugula ko child abuse bakuba abantu tobasite mudwaliro ni baba kebera era bali mbajanja abali neka tubazayo bali mbajanja ba preliminary investigation ziraga nti ne tata wabwe abada abakuba era yiye ka tunyonyode ngabo abade akuba abaana abo waliwo omwe yabba alamukuba kulwaho muwaka nenga ba myaka ena so ndoza ni wavira mu ebisago byone byabatuseko.